DachimSafi.com.
Wakunitaga kipala wanaman
JM.
Au wengine wanapenda kunita kipala jaiba. Wote kwa pamoja mnasema
awe.
We meneja Sandra, sambamba na tajiri Klombebo. Msalimia uwe oda ilekta kako, kako, kakoso.
Umejipanga, umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Kama kijana nyoka kaenda Kongo kufanya show, na wenzake tisa kaenda Kongo kufanya show, na mimi kipara nataka nkafanye show. Na je nikienda nibebe wambia wangapi?
Umejipanga.
Klampepo, kanunu maleti, na mimi skubali nataka nunu wendege.
Umejipanga.
Uyo kicheche, kanuka kwa baba Asma, na mimi skubali nataka ntoke kwa bebo.
Umejipanga.
Nikipata hela nataka ni muoe Zuchu, alafu Diamondi kuja kwangu marufuku.
Umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka ni ate umbea.
Umejipanga.
Ila Harmonize, we tajiri ete nasiba na nkusu.
Umejipanga.
So michongo yangu jamani nimeacha
ya.
We mambo ya umbea jamani sitaki tena. So michongo yangu jamani nishaacha
ya.
We mambo ya umbea jamani sitaki tena. Nishaachaga, nishaachaga. So michongo yangu tena nishaachaga. Nishaachaga, nishaachaga. Sio michongo yangu tena nishachaga.
Mambo ya association, generation, congratulation, fashion, vitu by fashion, Ashley production, association, fashion. We producer Miss Kamanda, wakamandishe sasa. Just do it, mambo ya fashion, Ash. I'm sorry.
Mama kiss naked boy, kiss naked boy, cheza kiss naked boy, kiss naked boy,
cheza kama dance. Cheza kama dance.
Cheza kama kakosa. Cheza kama kakosa.
Cheza kama santa. Cheza kama santa.
Cheza kama kimu. Cheza kama sala. Cheza kama seki.
Cheza kama mwaga tobe.
Cheza, cheza.
Cheza kama chibu.
Cheza, cheza.
Cheza kama mbwela.
Cheza, cheza.
Cheza kama zumba.
Cheza, cheza. Tikisa tena dada. Mama tikisa tena tikisa. Tikisa tena dada. Kaka tikisa tena tikisa. Tikisa tena mama.
Kwanza shinshoshi dada. Shinshoshi tena. Shinshoshi mama. Shinshoshi tena.
We nyumba makutiza zibali na umeme. We kama unabisha panda boti ukayone. We nyumba makutiza zibali na umeme. We kama unabisha panda boti ukayone.
Where are you, Kindolo?
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachimSafi.com.